bweti nauze nange ensikate tunuzi sisa chamuli ekwata cheba kukulia nyambikawa kuwebi woma kati bibinkaira nsekate dalweri bindi singa kukunaba naoneri singo kuwa mainja weye mbera jora bekusingira David jali notambuli rangamu wazula ndoza nga siku sani randa binyo omutu ansingira mama nze nkusingira okulabikira obubi mbalirire panga lemaze mukuloza bwentyo nenkoke nkambira galozo enjokere nunje ntambula busimalowo wankuba mabira ndeyo nonyalinda yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikula ebirala nantamuganzi w'abasinga bwotyo nawe mpakumwaganya mbomuyambiwo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikula ebirala nantamuganzi w'abasinga bwotyo nawe mpakumwaganya mbomuyambiwo simanyi ndowooza ntegeka za katonda abalungi nti nno mbeera bwe mutyo nze nasiima kkosiima nze naawe tulaga abaamala nti naffe we tutyo tulabe tulungi tunnalulungi to dduniya ya wano malayika yange mpayo omutima gwange n'amalusungamirira ku ggwe kati mulongo butunula eno gye ndi nengamira ngamira obutunda ate bw'ogenda nsigala nkulinze bankuba emimiro mbeera njagalodde oyogera nsamalirira tunzika nsiime ne wekiba nti wambumye tokolanga okukitanyumira aki nabuguuta nadda nsulo mpambye endowooza yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpakumwaganya mbomuyambiwo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpakumwaganya mbomuyambiwo Bane pulani kumuwe mbandi nawe kwegamba okolera mbulamu bwange bw'ovaawo mbulako pulani nempungira ddala nninda lw'olikomawo mba nesanyusupango tudde wano wendi lwakuba nkookonya okubako naawe wemyukira male kulekuukirako zaabu oli waddembe sirira bakusinga awatanga aluukiraako ekimyanso mbona kamuli kange situ omuveera oli seefu ng'enjuki z'omumizinga naye totamuuka mbomuyambiwo nsaba nnyo mbeeraawe mpeereza enneema mukama alinju n'oba se mbeera wano omutima gwange guugo ngenda ogira okukuuma kkiriza mulongo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpakumwaganya mbomuyambiwo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpakumwaganya mbomuyambiwo nakwetagenda kugwa nfumiitiriza nga siriko naawe nkiziza abazoole otambuza simbo mpakudde ndowooza wantunga kapini akatagenda kunta ontunuza bbuluuli wenkulaba ntaawa oli mulungi maama malayika ekusingako mpozi kubuuka banniize nange muzeeyi taata maama neŋŋanda baŋŋumya nze njagala kkoona empeta elelilelile maama wo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpakumwaganya mbomuyambiwo yekwe munange kwemanya abasinga kasi bantu bokka naye n'ebikola ebirala n'antamuganzi w'abasinga bwotyo naawe mpaku mwaganya mbomu yambiwo yekwe munange kwe manyaba singa kasi bantu wakana ene vikule birana nanta kukanzi wabasinga bocho nawe mpaku mwaganya mbomu yambiwo yekwe munange kwe manyaba singa kasi bantu wakana ene vikule birana nanta kukanzi wabasinga bocho nawe mpaku mwaganya mbomu yambiwo yekwe munange kwe manyaba singa kasi bantu wakana ene vikule birana nanta kukanzi wabasinga bocho nawe mpaku mwaganya mbomu yambiwo yekwe munange kwe manyaba singa kasi bantu wakana ene vikule birana nanta kukanzi wabasinga bocho nawe mpaku mwaganya mbomu yambiwo.